olowooza amazima kuteerawo omukono nebateme kyambe watuula n'okajjala munze musaayo omutima ogukuba engwala wasaabala mayanja geyebuziba nga nkulaba kyamuli ndi ku mutala nkulinda mazima alwalirwe mungenji weegoloba n'osuula ennanga gweyali ankeeza musuula ng'emmambi ekyali nga ndowooza nti oba omulungi totuuke kati nkulinda mu ttaano kazaabika ebiraka laba tuli eno twegirisa nkulungula ntwale nkulungula gyogenda mukwano gwo nantalabika alabika kimuli kyandaku
kazaabika ebiraka
nkulungula nkulungula ntwale nkulungula
gyogenda nagenda
ntwala ndi kaliba kamodo mambula ntwale short until the day we cross apart era oluse tumbi ngolokoka ne nkubamu akafaananyi akaseera ako n'akadaali w'embaga mwenani senkada ng'onyumidde mu kasuta ka bbeeyi omukwano gwo nga mungi nfulubana nfulubana amapenzi go nga mangi njakirira twala mpola mpola tontwala njabala kazaabika ebiraka
nkula
nkulungula ntwale nkulungula
gyogenda nagenda
mukwano gwo nantalabika alabika kimuli kyandaku
kazaabika ebiraka
nkulungula nkulungula ntwale nkulungula
gyogenda nagenda
ntwala ndi kaliba kamodo mambula ntwale saabalangatira bweke bwowulira kwitango jja nsooka ssuula nkesi kye bana abalindirizi banje bwe lutoja owange mwoya amundabiddeko takubaleete amweva failebo bwoba tondabye nkubira kawuli oli tuzitwa timpo nkulukutira mu mutima enkala amatawa gikoba nkimanyi buli lwe nkulaba netabula amazina mwana mulenzi olukutula ekiwato kazaabika ebiraka
nkula
nkulungula ntwale nkulungula
gyogenda nagenda
mukwano gwo nantalabika alabika kimuli kyandaku
kazaabika ebiraka
nkulungula nkulungula ntwale nkulungula
gyogenda nagenda
ntwala ndi kaliba kamodo mambula ntwale
omulungi osimbo
lino ndiyunjisa kwanjala ono mwana anyirira sitaago n'omuyigo gwange munaalaba kinaava muyeebiraka
kazaabigenda
kumwana masajja okukumukira katamidde
kazaabika ebiraka
mwana waboobwe mwana gonjokeza matataata
kazaabika ebiraka
mwana gwokulinga nga toto onenye kujaba sikyalinaapaana
kazaabika
ebiraka
kazaabika ebiraka